yeyo nange omwana nabesa besa obwomo mbadde wano nga nzirika enempewo nefuwa nga sirinabika mbadde ndyawo laba mukama waleeta ekyana nga kijja kibigulako nze sijja kukireka laba kinkakasiza tikinjagala ngenda okumwagala ono munyiye abalala kano kekukuteko omwana sijja kusumagira laba nze kekukuteko wange sijja kuzembeya era nkakasa kyasaba kyemuwa kwana wangu musasi mulala kamulali gwotolidde lwakyakaira so nze nyini yensimye sikyajulira linda nodowo awoyombe naye ku kyana kyange werimbye laba kinkakasiza tikinjagala ngenda okumwagala ono munyiye abalala mwana wattu mbeera nange nkwagala nnyo bambi tonjiwanga ngenda kussa ku mukono benga akakomo buli we ndagambe nabwe sirikuleka aba balejjese ngambo balikoowa ngenda okumwagala ono munyiye abalala
¡Gracias!